osula mu maziga manyi kensi te kuwa muyo wenkanya ekisenge che wafule koti ne baneiba wagamba wabeta ennimiro gye wosiga ensigo omusana gwazokya tezamera olowooza kyonna lisaabaana emikono notikko mutwe kale
gumamu katono nnyo
Watamwala ndiro javuma, enyumba tayagwa mwewebaka Eyu wano musenyunga bagenyi banya chayi nuswala nuswaluka Emyalo jibusokoye, amagumba malwadde gakadiye Abantu abakula bakujereka kubasingira kutya katonda chibi
Gumamu katono nyo,
katono
nyo, bikute
Sachino, timukama tatu tete yevaka Alumwano kulabanga batu, monsi vyevaita mubivevu Asasira era webanga, yonevi tuwako mumoyo gwe Luliba lumwani jukira, avalonja batu ala basasire
Umamuka tono nyo
Kuwe
ya chokeri vayo netonya na masi nabula kuhole